I guess I'm going. It's not about love. It's not about love.
Friend, friend.
Big Chill Kill It.
Amekufunza nani yo matabia. Unani malizanga ukinitania. Jina fani fani kiasikia. Oh my gosh.
Like a walk in the dark together. I'm not a feel alone, konami wherever. Takufuta na machozi nkikubembeleza. Taking na bitopi ya body na wewe itapendeza. Baby keep trust, I'm falling. Usinione busy sana, keep calling. It's not about vision, na big ambition. Fight modi ya nini na wesi rubani. Te amo mala chica. Inside my heart nimekosa side chick. Feel yourself funny uhakika. Niku feel fiti wengine watamaniki. Amekufunza nani yo matabia. Unani malizanga ukinitania. Majina funny funny nkiasikia. Oh my gosh.
Oh, safari usijaikatisha, wendo wangu wa maisha.